Kubler.
Up, you are now in the zone.
Why am I getting tired, worn out, lala hoy? Maisha ya menzungusha, wala, staki story. Lawama zimekalia, hadi, na fili story. Naona heri kujitenga, on my own, nikae lonely. Na nimetapa tapa kwa sana, mwili ukachapa kwa sana. Shakopa bila kulipana, kizidi kero mina bishana. Na nacho tafuta sipati, inachoagiza kifiki. Inapigia stepu sisongi, jama sisongi. Na wala sina ujanja shakuwa nyani kwenye jangwa. Mbona na wa mjinga mbumbumbumbu kama punda. Kutwa eti ni kazi ila faida ndo sioni. Atangi kesha ya maisha ya nitaki. Ila najua unanyona, akika kweli unanyona. Misifi moyo unanyona, hola unanyona. Ila najua unanyona, akika kweli unanyona. Sikati tama unanyona, baba unanyona. You have seen me, you've seen me. Na najua utatenda. You have seen me, you've seen me. Na najua utafanya. We maulana utatenda. Wewe baba utafanya. Oh no 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 no. No 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 no. Isha kuwa too much. Mbona mambo too much. Bidi zangu mbona simachi. Mafanikio nayopata na vita vyangu mbona sishindi. Wakati daily minapigana, ni mara ngapi nishatuma CV. Kila interview sijaitwa, ama mimi sio mteule kama wao. Wanaoshindaga ndoto zangu vile vile nazo sijatimizaga. Oh well 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 say. Nasema well 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 say. Mchumia juani atalia kibulini. Nishatanga juani na chakula sikioni. Daily life ina uzuni, mbona nipo kingoni. Hii ni trouble, hii ni trouble. Maula naibadili, minisha trembo, nimetrembo. Ila bado na kuamini. Ila najua unanyona, akika kweli unanyona. Misipi moyo unanyona, hola unanyona. Ila najua unanyona, akika kweli unanyona. Sikati tama unanyona, baba unanyona. You have seen me, you've seen me. Na najua utatenda. You have seen me, you've seen me. Na najua utafanya. We maulana utatenda. Wewe baba utafanya.
High, high, I need me fry, fry. You lift me high, high, need fry, fry.